Baga mina ingeni Bengithi mina ngitholi luthani Bengithi mina ngitholi lumshade Das baga mina ingeni Lomtana uyamthanda umprovo Awuyena azalani sekhaya Lomtana uyamthanda umprovo Awuyena azalani sekhaya
Se vanele manje, se vanele manje, sacola.